Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Nkuko mubizi radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ariko rero turi no kuri internet @ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Naho rero mujyeyo hanyuma mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga uko turimo tukibagezaho.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Murisanga rwose. Ku itariki ya 16 y'ukwa gatanu 1998, Seth Sendashonga wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine mu Rwanda yiciwe i Nairobi muri Kenya. Kuri iyi sabukuru y'imyaka 25 ishize, ikigo cyamwitiriwe Institut Seth Sendashonga pour la citoyenneté démocratique, tugereranyije mu Kinyarwanda n'ikigo Seth Sendashonga giharanira demokarasi, cyifashishije abanyarwanda batandukanye noneho bandika igitabo bakita Urwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Ibi rero nibyo tuganiraho kuri iki gitabo nyine na Jean-Baptiste Nkuriyingoma, umuhuzabikorwa wa Institut Sendashonga. Nkuriyingoma yabaye umunyamakuru w'inararibonye mu kigo cy'igihugu cyitwaga Orinfor, ubu cyitwa RDA. Nyuma yabaye umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Imbaga, cyari iki kigo cy'ubushakashatsi mu bya koperative Centre Iwacu cyo ku Kabusunzu i Kigali. Naho kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani 1994 kugera ku itariki ya 28 y'ukwa munani 1995 yari minisitiri w'itangazamakuru n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Yohani Batista Nkuriyingoma, urahura komeye.
Muraho neza bwana Thomas Kamirindi.
Ndagushimiye byimazeyo rwose umwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri iyi nsanganyamatsiko, Urwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Ariko rero mbere y'uko dutangira, nagira ngo mbanze some utuntu tumwe na tumwe abanywanyi b'ijwi rya Amerika banditse, hanyuma natwo ubwo turaza kudukomozaho. Nka Brigitte niwe aravuga ati uwo nibwo mwumvise, nicyo kigo sinkizi. Witwa Ismail Roni aramusubiza ati Brigitte niwe uyu mugabo mu biganiro byabereye mu Rugwiro yari ari muri cabinet nyuma yo kubohora igihugu, ariko yashakaga kugarura iby'ahutu na tutsi. Nta na kimwe yamariye igihugu uretse gushaka gucamo abanyarwanda ukubiri. Twagira Yezu Marcel yanditse ati yishwe nande, uwo iperereza ryagaragaje ninde, Urwanda mu gihirahiro ninde ucengana narwo, uwo muryango ukorera he, ukora ute? Naho Ganza Fabrice ati ibi si ubunyamakuru, n'ubufana cyangwa se icengeza amatwara y'ubugoryi n'ubugome. Ganza Fabrice ndakwiyamye, jya umenya kugira ikinyabupfura, ufite uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka, ukakivuga ku buryo ushaka ariko iyo umuntu adafite ikinyabupfura nta mwanya bafite gutukana ntacyo bimara ubwo rero ibyawe ndabisomye ariko rero nguhaye gasopo ndakwiyamye ntugatukane ni uburenganzira bwo rwose bwo kuvuga ko atari ibyo ngibyo atari ubunyamakuru ko ari ubufana ibyo ariko rero kuvuga ngo abantu nibigoryi ibyo se urumva ufite ububasha n'uburenganzira bwo gutuka abantu biyubashye kandi nawe wiyubashye ndizera ko wiyubashye ntuzongere gutukana nuko Jean Paul Ntagarawe ati demokrasi nyayo set yarwaniye iracyari kure nk'ukwezi niyo institut yamwitiriwe iragenda gahoro cyane mu magambo makeya utwo nitumwe abafana ba radio ijwi rya Amerika banditse kuri Facebook VOA radio yacu twigire rero mu kigano neho mu mizi yacu Jean Baptiste Nkuriyingoma setse ndashonga uramuzi neza mwari muri guverinoma icyarimwe muyiviramo icyarimwe ku itariki ya 28 y'ukwa 8 1995 setse ndashonga mu magambo make cyane yari muntu ki
nakoze mvandimwe kamirindi nagira ngo banze nsuhuze abantu bose barimo kutwumva bumva ikinyarwanda baba abari mu Rwanda baba abari i Burundi baba abari mu karere bose ba bumva ikinyarwanda cyangwa abari ahandi ku isi bazi ikinyarwanda nishimiye rwose kubaramutsa urambajije uti seti yari muntu ki seti sendashonga ni umuntu wavukiye ku Kibuye yavutse mu 1951 bamwishe afite imyaka 47 akaba icyamuranze cyane ariko ari umuntu waharaniye kurwanya akarengane waharaniye ubumwe bw'abanyarwanda ibintu byose bishobora kunga abanyarwanda bakabana waharaniye demokarasi nicyo wenda navuga cyaranze rwose bwa Setse Ndashonga yamenyekanye cyane ageze muri kaminuza
y'u Rwanda ibutare kaminuza y'u Rwanda ibutare
yego yamenyekanye cyane ageze muri kaminuza y'u Rwanda ibutare yandikaga mu kinyamakuru cyaho cya abanyeshuri bari bafite ikinyamakuru cyitwa Diapason
aho ni mu yihe myaka
ni muri za 1973 donc mwaka w'1973-1974 yavuye mu Rwanda ahunze muri 1975 ubwo nari ngiye kukubwira ko nyine yiga muri université Butare yayoboye ikinyamakuru cyitwa Le Diapason akandikamo ibitekerezo byiza cyane ibyo bitekerezo umuntu ashobora kubibona ubu ngubu dushobora tugenda tubisubiramo yemwe no muri icyo gitabo twanditse hari ibyo twakomojeho tugenda tuvuga tuti uyu muntu igihe iki n'iki habaye ibi n'ibi abandi banyeshuri bavuga gutya dore we icyo yanditse ku buryo ushobora kugenda uvuga uti uyu muntu koko bavuga ntabwo bamubeshyera nta nubwo bahinda ibintu ngo bamugire igitangaza dore aho byanditse
hanyuma muri icyo gihe 1972 1973 hari itotezwa ry'abatutsi mu mashuri no mu kazi
yego nanjye uko ndibuze kubigeraho
yego
hari ikintu gikomeye cyabaye mu mwaka w'1973 mu Rwanda bagize batya mu mashuri yose yisumbuye batangira kwirukana abatutsi no muri kaminuza y'u Rwanda birukana abatutsi no mu bigo bya leta ndetse no muri za minisiteri ukagira gutya mu gitondo ukabona hari lisiti bavuga bati abangaba ubwo bagashyiraho lisiti y'abatutsi bakavuga abangaba bagomba guhita bigendera icyo gihe koko abo bantu barahunze bavuye mu mirimo abandi
barahunga
mu gihugu icyo gihe rero Setse Ndashonga ni umwe mu bantu bake cyane bigaga muri universite banditse babirwanya
hagati aho Setse Ndashonga we yari umuhutu
Sendashonga yari umuhutu arandika hari inyandiko yanditse avuga ati ariko ubuko ubu ngubu iki gihugu cyacu ubu ntabwo kirimo kuyoba inzira ubu koko iki gihe nicyo cyo gutokeza abana b'u Rwanda ngo niki n'abatutsi mu mwanya ahubwo wo kurwanya ubukene buri mu gihugu avuga ati abo batutsi ahubwo bari barakenewe kugira ngo bafashe igihugu kuko abantu bajyaga muri universite kugira ngo bige bazakorera igihugu iyi universite yari imaze imyaka icumi ishinzwe yari imaze gutangira kugira gusohora abantu bafite impamyabushobozi y'ubuganga b'abagoronome b'abaveterineri abo bantu bari bakenewe mu gihugu aho kugira ngo ubirukane cyangwa ushake kubica ibyo byari ikibazo gikomeye cyane
noneho rero dusimbuke turaza
umwe mu bantu bose babirwanyije arabyandika
nuko dusimbutse noneho tukajya ku gihe yari ari muri guverinoma muri kumwe niki cyamuranze cyihariye
ubwo rero ubwo buzima yakoze gutyo yakomeje ku wenda nari ntaragera ku kindi kintu gikomeye akiri muri universite kuko icyo gihe habaye kudeta murabizi
mu 2023
noneho hajyaho ubutegetsi bushya buvuga ko bugiye gutangira gukoresha bya bindi bita kuringaniza muza mu byerekeye uko abana bimukaga bava mu mashuri mato bajya mu mashuri yisumbuye bavuga ko bagiye kuzajya baringaniza bakurikije umubare w'abatutsi mu gihugu hakazajya hatsinda abatutsi batarengeje icumi ku ijana kuko niwo niryo janisha niko ryavugaga ko abatutsi bari icumi ku ijana abahutu bakaba bagera kuri 90% ku ijana ibintu nk'ibyo byavugaga ko niba wenda nk'abatutsi bageze kuri 15% batsinze ubwo hari 5% batashobora kwimuka kubera ko nyine umubare w'ijanisha ryabo utabibemerera icyo ni ikintu cyababazaga cyane abatutsi kuko bamwe baburaga imyanya mu mashuri ari abana b'abahanga bitewe n'uko ibyo ngibyo by'ijanisha bidatuma bimuka Sendashonga rero yarabirwanyije gusa agera no kuri perezida wa repubulika kuko yigeze kuyobora ikipe y'abantu bagombaga kujya kureba perezida wa repubulika
Habyarimana Yuvenali
arakira perezida Habyarimana arabakira baramubwira bati ibi bintu ntabwo rwose ari byo bamuha ibisobanuro uko babyumvaga aramubwira ati ibi bintu bizateza ibibazo byaje kumuteza ingorane zatumye ahunga kubera ko yahamagazwaga mu biro by'iperereza
icyo gihe ryanyerezaga abantu benshi
ntabwo numva
icyo gihe ryanyerezaga abantu benshi bakazimyira
yego noneho icyo gihe byaje kuba ngombwa ndetse namwe umuntu nawe yigaga muri universite nawe yagize ikibazo biza kuba ngombwa ko ari we ari Seti na n'umugore we yari amaze iminsi nawe arongoye umukobwa nawe wigaga muri universite witwa Siriaka Nikuze we donc n'uwo mugore na murumuna we bafashe inzira yo guhunga baca Ubugande bajya muri Kenya nyuma baza kubona ukuntu bajya i Burayi bariga barakomeza icyo nagira ngo abantu bacyumve kugira ngo bumve Seti uwo ari we yahunze ari umuntu urwanya akarengane hanyuma rero warumbajije ageze muri guverinoma uko
hagati aho ngaho nkuri ingoma Setse Ndashonga nyine mu bya politike ari muri guverinoma we yari mu muryango wa FPR Inkotanyi
yego ngo FPR iteye itangiye rugamba rwo kurwana Sendashonga yaratarayijyamo ariko yaje kubitekerezaho aravuga ati njyewe bari abantu impamvu zitumye bafata intwaro barimo baravuga ko bashaka kurwanya akarengane bashaka kuzana demokarasi n'impunzi nkanjye afata icyemezo cyo kujya kubashyigikira yagiye muri FPR muri 1991 mu kwezi kwa cumi na kumwe ngiramo ajya kubashyigikira intambara irangiye bamugira ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komini
icyo gihe yakurikiraga ibibera hirya no hino mu gihugu by'umwihariko iby'umutekano
icyo gihe nyine muzi ko mu Rwanda hari ibibazo cyane nyuma y'intambara ibibazo by'ubwicanyi ibibazo byo gufata amazu y'abantu babyitaga kubohoza ibibazo by'abantu banyerezwaga ndetse ndashonga ibyo bintu yarabikurikiranye cyane akajya kuko yabonaga amaraporo y'ababurugumesitire amaraporo y'abaperefe igihe cyose abonye amaraporo akagerageza gushaka uburyo akurikirana ngo arebe ibyo ari byo ko bamubwiraga ko akenshi habaga harimo abasirikare b'inkotanyi n'abaga babirimo ibyo byo kwica byo kunyereza abantu
kandi bari bamaze kuba ingabo z'igihugu
yego akabyandikira uwari ministre w'ingabo ari nawe wari vice perezida ariwe Paul Kagame akabimwandikira buri gihe cyose abonye amabarwa abonye iki akamuha raporo akamubwira ati ibi bintu bikwiye gukosorwa uriya muntu wakoze ibi ngibi tukwiye kumenya igihano yafatiwe mbega akagerageza kumwandikira ku buryo amabarwa yamwandikiye yigeze kuyabara turi muri guverinoma avuga ko ari 760 yandikiye Kagame wari ministre w'ingabo ari na vice perezida
amabaruwa angana gutyo mu gihe kitageze ku mwaka
yego kuko na amabaruwa ashingiye kenshi ku maraporo uzi ko uyuri muri guhuza mu butegetsi uri nka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ushobora kubona amabaruwa nka 20-30 ku munsi ushobora kubona ndetse n'andi menshi bitewe n'ibibazo biriho ubwo rero we mu buryo bw'ubutegetsi yagombaga gukora suivi gukurikirana iby'indyo nibwo yashoboraga nibwo yandikiraga Kagame ahubwo ati dore hari ikibazo kinini cyavutse yarangiza akabona andi mabarwa ahubwo ati iki kibazo nacyo gikwiye kugira amabarwa yose akagenda bayaha nimero kugira ngo babashe gukurikirana buri kibazo
Major General Paul Kagame yabyakiraga gute
ibyo bintu rero babyakiriye nabi bakabona ko ari umuntu urimo kubashyiraho biriya bita puresha gushaka kubabuza kwikorera uko babyumvaga ko bari barangije intambara bumva bashobora gukora ibyo bashatse babyakiriye nabi ku buryo mbega habaye ikintu cyo gushaka kumuca intege na biriya tuvuga by'uko abantu baje kwegura burya byabaye harabanje kugerageza kumuca intege ku buryo rimwe baje wenda n'urugero natanga igikorwa cyabaye cyo kumuca intege baraje bafata mukuru we wari mu rugo kwa sepe bajya kumufunga mukuru we bavugaga ko ngo yishe abantu bavuga ko yari burugumesitiri wa komine Rwamatamu mu gihe cya jenoside ariko nagira ngo mbabwire yuko uwo mukuru we bavuga ngo yishe abantu ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 1994 barasa indege ya Habyarimana yari yasuye Sendashonga i Kigali mu Sendashonga yari hariya
muri Sende
ahari ingabo zari zaraje kwitegura kuzakira tuzajya zirinda umutekano w'abantu b'umuhotanyi bagomba kujya muri guverinoma.
Sendashonga rero nawe yarabarimo.
Ikipe yabaherekeje y'abanyapolitiki yarimo na Seth Sendashonga. Mukuru we witwa Adele Frere yaje kumureba, barashe indege ari i Kigali, abura n'ukuntu asubira muri Rwamatamu. Rwamatamu ni ahantu muri Kibuye hegereye hafi ya Kivu. Urebye za bariyeri zari mu gihugu, kugira ngo kandi n'ibindi urabizi, kugira ngo bariyeri zari mu gihugu zaramugoye cyane ku buryo yageze muri Rwamatamu hashize iminsi nk'itanu. Urumva ibyo bintu rero kuvuga ngo kandi ubwo ntabwo abaturage bari bazi ko azina imwe na Seth Sendashonga, izina rya Seth Sendashonga ryari ryaravuzwe ko azajya mu nzego z'ubutegetsi. Donc nawe yabarwaga mu bantu ubwo bashyigikiye FPR bashoboraga no kwicwa. Urumva uwo muntu ukavuga ngo yagombaga guhagarika ubwicanyi muri Rwamatamu ngo ntacyo yakoze, kumufata bakamufatira kwa Seti
ari ministre,
byari uko bashakaga Seti, bashakaga Seti kumucinege kubera ko wenda ndetse bamenyegera ngo nawe umugabo yegure abone ko yegure. Icyo gihe yaravuze ati njyewe ndumva ntabwo nagiye muri guverinoma kubera umuryango wanjye, nagiye muri guverinoma ndetse naje muri politiki kugira ngo dufashe Abanyarwanda. Iki gihe ndumva
mu magambo make ya
cumi
muri ingoma
cyenda na kane,
yego, mu magambo makeya reka duhe n'amagambo kugira ngo noneho duhe umwanya abanywanyi b'Ijwi rya Amerika muganire twe kwiharira iyi radio. Hagati aho ngaho nyine nibutse abaduteze amatwi ko ni radio Ijwi rya Amerika, ni ikiganiro muri Isanga, turaganira ku bibazo byo mu Rwanda duhereye ku gitabo cy'ikigo cyitiriwe Seth Sendashonga. Igitabo kivuga kiti u Rwanda mu gihirahiro, twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Umushyitsi rero ni Jean Baptiste Nkuriyengoma, ni umuhuzabikorwa w'iki kigo cyitiriwe Seth Sendashonga. Nanone Nkuriyengoma mukanya avuze kwegura, mweguye ku itariki ya 28 uko munani 1995, icyo gihe mweguye ari Twagiramungu Faustin wari ministri w'intebe, Seth Sendashonga wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine, Nkuriyengoma Jean Baptiste wari ministre w'itangazamakuru n'umuvugizi wa guverinoma, na Nkubito Alphonse Marie wari ministre w'ubutabera. Ijwi rya Amerika, Nkuriyengoma rwose umbabarire, noneho duha umwanya abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bibarize ibibazo cyangwa se batange n'ibitekerezo. Uwo dufite kuri telefone ni Mukunde Eliovich. Mukunde
Karame,
urahura komeye,
baho neza,
uherereye he?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ye, ndagushimira ko wihanganye umwanya munini kuri telefone. Nuko ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ikibazo nari nendaga kubaza, ngendeye ku nyandiko ze numva zarimo byinshi byabyo by'ubumwe, cyane cyane byumvikanisha ubumwe, ariko none aha ngaha biragoye kuba umuntu yazibona nkatwe bato gutyo kuba twazibona, kandi byadufasha. Byadufasha bavuga ko ubundi ushaka gusimbuka ngo agere kure asubire inyuma.
Yego,
ergo kandi inyuma z'imvuga ni aya mateka tuba tuvuga twembe, ni jenoside tuyumva gutya bayivuga bayizi, twe tunabyiga mu mashuri kenshi, ariko tugiye tubona nk'izi nyandiko byadufasha cyane kuba hari icyo byadufasha nyine mu kuzamuka kwacu, mu gutera imbere kwacu tubigendeye. Urakoze.
Yewe, ntabwo nasubiriza umutumirwa, ariko nk'izo nyandiko tuvuge Nkuriyengoma yakomojeho zo muri guverinoma zo simpamya ko wazibona kubera ko nta mabanga ya leta, ni sinzi nimba leta
ndavuga n'ibitabo by'ibitabo yagiye yandika.
Noneho reka Jean Baptiste Nkuriyengoma ahari agira inama kunguraho. Urakoze cyane.
Yego, urakoze muvandimwe, kandi ndashimira n'umuvandimwe wagize ikibazo cyiza.
mu byukuri ndavuga ko ikibazo kiza kuko ihuje na n'intego za zacu za institution sendashonga ikigo cyashyizweho sendashonga amaze kwicwa bise institution sendashonga kiyemeje mu byukuri kugerageza uko ruko uko gishoboye kugira ngo ibyo bitekerezo sendashonga yari afite bishobore kugera mu bantu bishobore mbega bye gupfa nk'uko sendashonga yishwe kuko sendashonga yarapfuye ariko ibitekerezo bye abantu bashobora kubyandika mu bitabo bakabyandika mu matangazo ibyo nibyo tugerageza gukora ntabwo turabyandika byose uko bimeze ariko ubu ngubu tumaze kwandika ibitabo bitatu kuva twatangira tumaze kwandika ibitabo bitatu icya mbere twacyanditse turi mu gihe cy'isabukuru y'imyaka icumi sendashonga amaze gupfa amaze kwicwa ikindi tucyandika ku isabukuru y'imyaka cumi n'itanu icya nyuma iki ngiki turimo kuvuga amfite ubu ngubu nemeye kukiganiraho hano kuri radiyo Ijwi rya Amerika ariko tuzagishyira ku mugaragaro ejo bundi ku itariki ya 20 nibwo tuzakimurika ni igitabo rero mu by'ukuri cyerekana mu buryo bunyuranye ibitekerezo bya sendashonga ariko ntabwo turangije turacyafite imishinga turacyafite ibintu byinshi twumva tuzashobora kwandika byose bizaterwa na uburyo n'ubushobozi bwacu kuko ibitubikora dukora n'akandi kazi gatunga imiryango yacu ariko kandi n'indi nimwemereye hari umuntu wavuze ikintu numva nshaka gusubiza mu byo wadusomeye mbere ikiganiro kigitangira wavuze ko ngo mu biganiro byo mu rugwiro ngo navugaga ibyaho tututsi
aravuga ndiribwira ko avuga sendashonga
nge numvaga asa naho harya avuga cyangwa niba yanavugaga sendashonga nagira ngo mubwire ko ibyo biganiro byo mu rugwiro byabaye sendashonga yarahunze yemwe nanjye byabaye narahunze ntabwo twari duhari icyo ni icyo ngira ngo kirahagije ntabwo twari duhari rwose
yego hanyuma rero mukunde ati ibyo bitabo byatugeraho gute rero aho ngaho ko ariho hari ikibazo
nk'ubwo niba afite nka email afite ukuntu twamwandikira nka email areba ukuntu ayingezaho ibindi nzamufasha ku buryo yabibona
ye ndaza kuko nimero yo tuba tuyifite ndaza kumubaza nimba afite email hanyuma ndaza kukubwira nimba yayimpaye cyangwa nimba atayimpaye
niyo ataguha email akazaguha WhatsApp igitabo nibura iki tugiye gusohora nta kimubonera
ye ndaza kumubaza nimba iyi nimero iri kuri WhatsApp hanyuma nabyo ndabikubwira iyi ni radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Bayisabe Nicola ndabona nimero yariyo muri Tanzania Bayisabe uraho neza
ndaho ndakomeye
muri Tanzania urakora iki
ariko ndahangayika
oya bivuze mujibuntu warahunze
ndahunze ariko ndahangayika
ni ukuvuga uri muri korera utwawe ugerageza kubaho
yego
wagiye guhaha
yego murakoze cyane ndamukwiza umutumire
arakumva rwose hita rero nyine umubwira n'igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo ufite
n'igitekerezo no gushimira umutumire
yego
bwa mbere ndashima umutumire kuko hari ikintu uno munsi anyunguye ku bijyanye na histori ya sendashonga ntari inzi kuko muri rwa menyo kugene umutwe umwe niwe bamufashe mbo hama kandi umutumire aduhaye ibintu binyuranye n'ibyo hariho umudepite wa FPR w'umusaza uko yashimbuye umuzungu aho aravuga binyuranye rwose n'izi mutumire atubwiye uno munsi mutamara aho wimvi avuga kenshi na kenshi FPR votanye bo rero je se ndashonga uko na uko ndamuwe na uko ndamufata bufata nk'intwari n'intwari no vuga ya demokrasi mu Rwanda mu Burundi ndetse mu karere abo kintu je no vuga saba ntugwaruka cyane generation zacu cyangwa n'abanyima zacu mugihe mu Rwanda no mu Burundi tararonka abantu bameze nka se ndashonga bameze nk'abajamari ngende hawe mu Burundi bameze nk'abandada bameze nk'aba Kristo mihigo ntaho twashika ntanaho tuzoshika dukeneye abantu bameze nka se ndashonga bubaka bakubakira amoko yose bataraze umuhutu umututsi
n'umutwa
n'umutwa igihe rero tugitwa n'abantu baturongoye ubakira ku maoko y'amacakubiri bagomba kwerekana bamwe ko ari abanyabyaha abandi ko ari intungane ntaho tuzoja ntaho tuzokubaka imeze gutumiza umuga umwanya n'umwanya
ye Bayisabe ndagushimiye cyane
yego murakoze cyane kandi nanjye kimwe n'umushefa w'umutumire icyo gitabo uramusabe wumve ko yo bagishyize mu kindi cyo mu Kinyarwanda hakubye bikunde
gukira yego kiri mu Kinyarwanda ufite WhatsApp nawe
yego
iyi nimero waduhaye iriho WhatsApp
ndaza kuguhereza ku yindi nimero ya WhatsApp yanjye
ye urakoze cyane ndaza kuyimuha hanyuma icyo gitabo kizakugereho
nange ariko nifuza kumushimira cyane
yego
nifuza rwose kumushimira ayo magambo avuze niyo dukeneye abantu bameze nka se ndashonga bameze nka ndadaye ndetse ndagira ngo mbiri uwo mushinga ntawe ko njyewe ndadaye twanabanye njyewe nabanye na ndadaye muri Université y'u Rwanda yarandi imbere gatoya ariko twarabanye byaradushimishije tubona abantu nka ndadaye twabanye mu ishuri bajya kuyobora u Burundi ndetse na Sivete ntibantunganya yarandi imbere hafi cyane twarabanye wewe byanshimishije iyo mbonumva abantu bakurikira bakabumva ati nka se ndashonga ibitekerezo bye n'ibitekerezo byiza akumenye rwose nimero ya WhatsApp ndashaka ukuntu icyo gitabo kimugeraho
ye nuko noneho rero twibanze kuri Sitetse Ndashonga hanyuma iki gitabo u Rwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka n'abantu batandukanye banditse ku bintu bitandukanye noneho byose murabikomatanya mubishyira mu gitabo tuvuge hari uwanditse ati hashize imyaka 70 ubuhake uburetwa ibiboko n'ikoro biciwe mu Rwanda hari uwanditse ati impaka ku kibazo cy'amoko n'akarengane mu Rwanda zabimburiye impinduramatwara yo mu 1959 umwaka w'1973 mu Rwanda amasezerano ya Arusha amahirwe yaburijwemo agatubiringiye imana urugendo rw'umunyarwanda kazi rukumbi wabaye ministri w'intebe mbese mu magambo makeya izo ni zimwe mu nsanganyamatsiko z'iki gitabo noneho kuki mwashatse kwandika ibintu bimeze nk'amateka kandi ayo mateka mu byukuri yarasanzwe azwi hari igishyashya muzanamo
yego urakoze cyane ukumbaza ikibazo cyiza igitekerezo twagize turimo gutegura isabukuru y'imyaka 25 se ndashonga amaze yishwe twaragize uti turashaka gufasha abanyarwanda gusubiza amaso inyuma kugira ngo barebe ubuzima bw'igihugu mu myaka nka 70 twafashe imyaka 70 kubera ko twavuze duhereye ku gihe Sitetse Ndashonga yavukiye kubera ko hari ikibazo gikomeye abanyarwanda bafite ntabwo bakunze kureba kure cyane ubungubu hari urubyiruko ngira ngo ruri hafi munsi y'imyaka 30 benshi babibwira ko amateka y'u Rwanda atangirana na jenoside y'1994 cyangwa n'insinga ya FPR ntabwo bazi ibyabaye mbere ntabwo bazi ko FPR yagiye ku butegetsi habanje kuba intambara kuko iyo ntambara mbere y'uko iba habanje kuba Repubulika ya mbere n'iya kabiri ndetse na mbere yuko iba Repubulika habanje kuba ingoma ya cyami ko mu gihugu habaye kugira ngo ingoma ya cyami iveho habaye revolution habaye impinduramatwara ikomeye mu 1959 izo mpinduramatwara ndetse n'ibyabaye mu 1963 kugira ngo haveho Repubulika ya mbere hajyeho iya kabiri byose byabaye mu bintu by'amakoro saremereye byabayemo amaso yamenetse byabayemo urugomo rwinshi byabayemo imibabaro myinshi byabayemo abantu bagombye guhunga mu 1959 hari abanyarwanda benshi bahunze ari nabo bagarutse mu 1994 ubwo rero twebwe muri icyo gitabo twaravuze tuti gusubiza amaso inyuma umuntu akareba mu myaka 70 ishize ukareba urugendo rwa igihugu cyacu cyakoze ni ikintu cyafasha abantu benshi cyane cyane urubyiruko kugira ngo rubone yuko ibiriho ubungubu bifite aho bikomoka ngaho ngaho rero igitekerezo cyaturutse
hanyuma tutanirengagije yuko muri ibyo bintu biremereye cyane byabaye mu Rwanda harimo nuko mu gihe cyo hagati ya 1994 hari ubwicanyi nabwo bwibasira abantu bamwe na bamwe twavuga nka Emmanuel Gapyisi twavuga nka Gatabazi Felician n'ingero gutyo gusa twiruka nka kubera ko umuntu atabiva inyuma mu magambo make rero mwebwe icyo mwifuza nuko abantu basubiza amaso inyuma bati dore byabaye noneho rero tubikure n'isomo nibyo
yego rwose nicyo gitekerezo dufite turavuga tuti cya mbere kumenya ibyabaye abantu bakagira uburyo uyu muntu areba kure akavuga ati hariya ku musozi hari iki ariko hakurya ndahabona ibicu hakurya ndahabona ibindi bintu abashobora kugira kumva neza ibintu kurusha wenda uhagaze ahantu areba umusozi umwe gusa urumva twebwe rero twumvaga buriya ibyo bibazo byose twavuze bigira byagiye bisiga bitera ibikomere mu baturage bikomere birimo nko kuba abantu barabaye impunzi bagera mu buhungiro bakababara bakagira bate bagaruka bakaza bafite wenda umujinya mwinshi bafite ubugome bwinshi aribyo wenda tubona ubungubu bituma wenda haba ibikorwa bimwe bibona ari bibabaje cyane ibyo byose ni ibintu kubyereka abantu bishobora gutuma bumva ibintu barimo kubona bakumva aho bikomoka
radiyo y'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na Jean-Baptiste Nkuriyingoma yabaye minisitiri w'itangazamakuru n'umuvugizi wa guverinoma umwaka umwe kuva muri 1994 kugera muri 1995 mu Rwanda ubu ngubu rero numuza bikorwa w'ikigo cyitiriwe Sept Sendashonga Institut Sept Sendashonga hari uwigeze kubaza testi gikorera hehe mbese adresse yanyu ndabona ari mu Bubiligi
yego adresse yacu ni mu Bubiligi ariko dufite abanyamuryango ku isi yose
nuko kuri telefone dufite uwanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VOA radio yacu yigita Newton Steven Steven
ndikumva
urahura komeye
kabisa
ubundi amazina yawe ni inde
nitwa Steven Birahira Rehema tuye mu mujyi wa Bukavu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo
Birahira icyifuzo nako igitekerezo cyangwa iki kibazo
bo njyewe nahoze ndasoma kuri Shonga na sanze ari umuntu ugomba kunyinsitira mu bijyanye n'amateka y'u Rwanda na demokarasi mu bihugu bya Afurika yo hagati demokarasi duhoraga turayiririmba muri ibi bihugu ariko kuyimaterialize cyangwa se kuyishyira mu bikorwa nibyo byatunanije urebye nta Sept Sendashonga ntabwo ari umuntu wakagombye kwibagirana mu mateka y'u Rwanda ariko uretse bara abantu ba NPT set senda show bashobora yenda kubihe kubi gutuma bibona gakiri naho ntabwo guverinoma y'u Rwanda mbona ya gereza umuntu ndeze nka senda show umwanya kugira ngo abe libre anavuge ku buryo
yego birahira
alo
yego ndakumva
no senda songa vraiment umuntu utinspira nawe zinda musomaho kuko nje nije amateka muri institut superieur pédagogique y Bukavu alors nari ndi gukora recherche musomaho nsanga ari umuntu wainspira ariko ikibazo dufite mu bihugu by'ibiyaga bigari muri Afurika ntabwo tumaterializa demokrasi demokrasi ni ikintu
yego birahira
ni ikintu ndakumva mfaza
ye urakoze cyane reka duhe n'umwanya n'abandi nuko ndagushimiye ye radio ijwi rya Amerika niko se nkuri ingoma nk'ubu ngubu abakiri batoya nk'umuntu wanditse muri iki gitabo ati hashize imyaka 70 ubuhake uburetwa ikiboko n'ikoro biciwe mu Rwanda ibyo ubuhake ayo magambo yose asobanura iki ubuhake ni iki
urakoze cyane mu by'ukuri ubuhake mbivuze mu magambo yoroshye bwari uburyo bwo kugura inka umuntu hari abantu babaga bafite inka icyo gihe abatutsi nibo bari bafite inka ahanini abandi kugira ngo babone inka kubera ko nta mafaranga yabagaho barazaga bakabakorera ubuhake ubundi bwatangiye ari uburyo bwo kugura inka ariko uko bwari buteye warazaga ugakorera umuntu igihe kirekire cyane akazagena igihe yumva yaguhera inka kandi nabwo yayiguha yabona udakomeje kumukorera neza akaba yayikwambura
akayikunyaga
babyitaga kunyaga mbega yari sisiteme ishingiye ku bintu by'ubusumbane ku buryo abantu byaje kugaragara ko ubuhake byari nk'ubucakara ikintu rero cyabaye ndagira ngo wenda mpite mbisobanura buriya intambara ya kabiri y'isi irangiye habayeho ibyo bise amasezerano mpuzamahanga yo kurengera ikiremwamuntu ayo masezerano amaze gushyirwaho mu mukono mu rwego rw'umuryango w'abibumbye
ayo ni rya tangazo ryo mu 1948
yego rwose itangazo ryo mu 1948 baravuze bati ariko wajya kureba mu bihugu dukoronije dushinzwe u Rwanda rwari mu bihugu byari indagizo mu by'ukuri byari mu maboko ya Loni ariko rwaragijwe igihugu cyitwa Ubuvirigi urumva biriya bya kolonizasiyo sitati y'u Rwanda rwari indagizo ya Loni ariko ruragiwe n'Ubuvirigi noneho bashaka kumenya uko byifashe mu bihugu bari byari indagizo bagiye baje mu Rwanda basanga hari ibyo ngibyo by'ubuhake basanga hari n'ibindi byitwa uburetwa bwo byari ibintu byo gukora kujya gukorera umutware ukabyuka kujya kumukorera kuva mu gitondo kujya nimugoroba ugataha ntacyo aguhembye ahubwo waba wakererewe akaba yagukubita icyo bitaga ikiboko urumva bikaba rero byari ibibazo ibyo by'uburetwa byari uburyo bwo kuko nta mafaranga abo batware bahembwaga bahembwaga iyo mirimo y'abo baturage bakoraga badahembwe ibyo rero abaje kureba bo mu muryango w'abibumbye baje gusanga bikabije bavuga bati ntabwo ari byo biriya nabyo ni ubucakara nk'ubwagiye buba ahandi twarwanyije kuko muri ayo masezerano yerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu barwanyaga ubucakara hari nibindi bavuze muri nyandiko bya byikoro
yego
ikoro naryo ryari nk'umusoro ari nk'umusoro ariko udatanze amafaranga umuntu w'umutwe ashobora kuza akareba nk'urutoki rwawe yabona igitoki cyiza gihagaze neza akakizirikaho ikirere akavuga ati ikingiki iki kibaye cyanjye icyo gitoki ukakireba ukakireka kikazakura kugeza igihe wa mutware azaza akagitwara akagitema akagitwara utashoboye kugikugira akaba yareba ahantu ufite igipimo cy'imyumbati wahinze akavuga ati aka gace kabaye akanjye urumva ngo ikoro ryari umusoro ariko ukozwe muri ubwo buryo ibyo byose baraje basanga bidakwiye basanga nabyo ari ubucakara kimwe na biriya by'ikiboko nabyo byari ibintu byo kuba wenda bavuga ngo wakoza ikofiri n'iri bakaza bakagukubita ibiboko umunani ntabwo bakubitaga ibiboko nka bibiri cyangwa bagukubitaga ibiboko umunani cyangwa se byaba wakoze icyaha kinini bagakuba inshuro zingahe
hanyuma se ikiboko ni ukukivuga gutya gusa cyari kimeze gute
bo ikiboko bamwe bavuga ko ngo cyari gikoze mu ruhu rw'intuza rw'imvubu rero cyari ikintu gishobora kukubabaza babikubise bavuga ko cyari mu ruhu rw'imvubu cyangwa ikindi kintu ntabwo nigeze nkibona ntabwo nkizi ariko cyari kibereyeho nyine gukubita umuntu akababara urumva
ku buryo ashobora no gukomereka
byazanywe n'abakoloni ntabwo ibyo by'ibiboko ni ibintu byazanywe n'abazungu b'abakoloni bashaka gushyira intuza ku abaturage ku bintu by'agahato kugira ngo bashyireho mbega disipurine no gukora cyane ariko aho ikibazo kiri nagira ngo abantu bahumve neza nk'ubwo kubera ko ubutegetsi bwariho bwakoreshaga ndavuga bw'abakoloni bwakoresheje abatutsi kuko nibo basanzwe aribo bayobora igihugu nibo bwakoreshaga kugira ngo bakubite ibiboko abaturage b'abahutu ibyo byaduteye ikibazo cyane mu gihugu kuko ubwo byateye abaturage kumva ko ababakubita ibiboko ari abanzi babo biteranya amoko nabyo
nuko noneho rero imyaka 70 rero irashize ubwo ni ukuvuga duhereye igihe Ssendashonga yavukiye mu 1951 ibyo byose byacitse ariho ari umwana
yego rero rwose wumvise ko twashatse kuvuga tuti duhere ku gihe Ssendashonga yavukiye twagize gutya dusanga ibyo ngibyo ari byo bijyanye n'igihe rwose yavukiye none kuvuga uti niyo wenda dusanga yaravutse nko muri 1945 ubwo twajyaga kuvuga n'ibindi nabyo wenda nabyo bibabaje byabaye mbere icyo gihe rero twasanze ibijyanye n'icyo gihe Ssendashonga yavukiye ari ibyo ngibyo by'ubucakara ni ukuvuga by'ubuhake by'uburetwa by'ikoro by'ikiboko ubwo ngubwo wenda niba uyemereye kuko nuza nyuma y'imyaka nk'itandatu irindwi Ssendashonga avutse hari ibindi byabaye hari hatangiye mu gihugu hari hatangiye umwuka wo gushaka guhindura ibintu
n'izimpaka ku kibazo cy'amoko n'akarengane byabimburiye impinduramatwara yo muri 1979
nibwo mwumvise ko muri 1957 mu Rwanda hari
noneho Jean Baptiste Nkuringoma mbere y'uko tuhagera nagira ngo duhe ijambo umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika nawe utegereje kuri telefone amaze akanya ategereje mbibutse yuko iyi ngiye ari radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umunywanyi rero witwa Niyonzima Emmanuel, ndabona nimero yari y'i Burundi. Niyonzima, urahura komeye
ndao
mu Burundi, uherereye he?
Uherereye mu Kamenge.
Nuko gusha kungingo ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nomba na kwa ndombe ni za iki kibazo cha kolonizasyo ya Babiligi. Mwombo liyo miyaka waliko warabuka tene sila ishikako.
Yego.
Aliko na tepo watu wala mseme hanchai kukabiyo umba.
Yego nda kumva.
Aliko yalicho mbona.
Komeza bandanya.
Na buryo aba badukoronije bashobora kuduha bashobora kuturiza ibyo batunyaze
ibyo ngibyo niyo nzima ibyo ngibyo ndumva atari ikibazo wabaza umutumire w'uyu munsi kubera ko we ntabwo ari mu bya politiki ibyo ngibyo ndumva ari za leta zigomba kubijyamo ahari ubwo
yego aho cyangwa kumva
urakoze cyane.
Hanyuma
yego
igira kabiri
yego
none nk'umuntu yari ahari nk'icyo gihe ntashobora kubishyira mu masomo kugira abantu bajye bamenye akahise kagiye kararengana kugira ngo ibyo n'imiburiburi abana bariko bararukubu kugira ngo bajye bamenye ingendo bagendera ko ituma abantu badasubira kujya mu butakara nk'ubwo
nibyo turimo. Iyi institusi ndashonga nyine nibyo twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Amateka ni ukuvuga kahise
nicyo gituma rero murabona. Halo
yego komeza ndakumva.
Muri bihugu bya Afurika byacu nk'i Rwanda, u Burundi ndetse no muri bihugu byegeranye muca muribona kuko ingorane ziri muri ibi bihugu byo muri Afurika byacu bijyanye n'icyo kintu nyine cyakoronizasiyo yabaye kugira ngo ntibabyigishe abana kugira ngo babimenye kugira ngo bashobore kumenya ibyo bigendera kubateza imbere ibihugu byabo bivanye n'imyifato babakuyemo.
Niyo nzima urakoze cyane.
Yego
Radio Ijwi rya America dufite na uwanditse kuri Facebook VOA radio yacu ko yitwa Nshushu Doyonga. Nshushu telefone iracitse. Radio Ijwi rya America mu kirundi n'ikinyarwanda. Nuko Jean Baptiste Muriyingoma umutumirwa wacu nibutse yuko uri umuhuzabikorwa wa Institut Sete Sendashonga, ikigo cyitiriwe Sete Sendashonga giharanira na demokarasi. Twari tugeze kuri ibyo bintu izo mpaka zari zaratangiye no kugenda duhina amagambo, ariko ndabona ikiganiro kigenda kijya ku musozo tusigaranye utunota dukeye. Izo mpaka zatangiye Sete Sendashonga kiri umwana.
Yego impamvu rero wenda reka nsobanure vuba impamvu zatumye tugaruka kuri icyo kibazo nuko iyo urebye abantu bababwira ko mu Rwanda habaye impinduramatwara bamwe bakabyita ndetse ko ari jenoside bakavuga ko ari ibintu by'urugomo bakavuga ibyo gutwika amazu bakavuga ibintu by'urugomo byabaye twasanze buriya nshimye cyane cya kibazo cya niyo nzima umushingantara w'i Burundi yavuze no kwinjira mu mateka ugasobanura ibintu byabaye twifuje rwose ko abantu bamenya impamvu ya biriya byabaye muri 59 mbese ibiganiro by'abanyapolitiki byabanjirije ibyo ngibyo kuko ibyo biganiro bishobora gutuma wumva ikibazo cyariho cyatumye abaturage ubundi babanaga bagira gutya bamwe bagafata imihoro bakajya kurwana n'abandi urumva ibyo biganiro bya politiki rero ntabwo byajyaga bivugwa ntabwo nari nzi ko abantu babanje kujya impaka abapadiri bari hariya bavuga bati nyamara dore abantu bavuga bafite ukuri hari abandi bantu bavuga bati oya turabibona gutya ndetse n'umwami Rudahigwa agomba kugira icyo akora kugira ngo abantu bumvikane wenda ntagire icyo akora bigatuma ibintu bidogera
ahongaho
bashatse gusobanura
ahongaho kuri wari ureze umwami Rudahigwa hari igihe yigeze gushyiraho icyo twakwita komisiyon yo kureba icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi niba gihari umwanzuro wabaye uwe umwanzuro we ku giti cye nk'umwami
Rudahigwa yashyizeho komisiyon iyo komisiyo iraterana ngira ngo yaterane nka gatatu noneho mu gihe basa n'abagiye kubona umwanzuro muri komisiyo hasohoka iraporo hasohoka urwandiko rukakaye rw'abantu bari ku butegetsi icyo gihe bari mu nama icyo bitaga conseil supérieur du pays baravuga bati ibyo bintu mushaka byo kugira ngo abahutu n'abatutsi bagabane ubutegetsi ntabwo ari byo ntabwo bishoboka kuko ubutegetsi twebwe abatutsi twabufashe dukoresheje intwaro twararwanye tubugeraho bariya abahutu ni abantu batubereye abagaragu nta kintu twagabanye
urashaka kuvuga inyandiko y'abantu biyise abagaragu bakuru b'ibwami
yego biyise abagaragu bakuru b'ibwami ariko nta bantu bari abategetsi no kwita abagaragu ntabwo bisobanutse nuko bari abategetsi bakomeye b'abatutsi icyo gihe bari ku ngoma bavuga kuko badashaka kugabana noneho icyo gihe Rudahigwa yagiye ku ruhande rwabo ahita asesa ya komisiyon ahita ayisesa avuga ko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi barimo kwiga kitariho ko abahutu n'abatutsi babanye neza ko basangiye icyo kibazo kitariho nuko icyo kibazo nuko izo mpaka zarangiye
ariko zirakomeza haza no kuvuka amashyaka
ahubwo ubwo rero amashyaka yari yatangiye kuvuka amashyaka ahubwo noneho agendera ku iyo myitwarire noneho nayo atangira gushyushya abaturage kuvuga ati ibi bintu rero ntabwo ubutegetsi bushaka kubiduha ku neza tugomba kuba gushaka ukuntu tubyishakira naho ngaho mwumva revolisiyo yaturutse ni ubushake bukeya bw'abategetsi bariho icyo gihe bwo kuba bakemura ibibazo byariho bakabikemura ku neza kandi rwose icyo gihe hari n'abantu babona b'abatutsi barebaga kure bavuga bati nyamara ibibazo bavuga byakemurwa mu bu buryo kandi bigakemurwa neza abo bantu ntabwo babumvise ku buryo rero igihugu cyagenze nabi icyo gihe umwami yamaze guhakana ko nta kibazo gihari ajya i Burayi amarayo amezi atanu sinzi impamvu yamaze ayo mezi ngira ngo wenda hari ibisobanuro ntirirwa ntindaho bamwe bavuga ko yarimo kwivuza ntabwo mbizi neza ariko ubwo nyine yaragarutse asanga ibintu byadogereye hano haza kuba ikintu rero kidasanzwe yaraje ajya i Burundi agiye kwivuza agiye kureba umuganga ngo amutere urushinge undi ahita apfa igihugu kiri mu gihirahiro kiri mu bibazo twavuze noneho abaturage ahubwo batangira kwisubiranamo icyo ni ikintu gikomeye twagerageje gusobanura kugira ngo abantu bajye bumva inkomoko z'ibibazo
mu magambo makeya mu myaka mirongo itanu yego imyaka ya mirongo itanu abatutsi banze gusangira ubutegetsi n'abahutu
urebye ahubwo abatutsi bategetse imyaka myinshi cyane ahubwo ndavuga icyo gihe muri za mirongo itanu na karindwi mirongo itanu n'umunani abahutu bize bari bashoboye kwiga bakeya bize za seminari banditse imyandiko basaba ko bafatanya n'abatutsi mbega abahutu n'abatutsi basangira ibyiza by'igihugu niko babivugaga
nibyo bise manifeste de bahutu
yego bashaka gusangira ibyiza by'igihugu nabo bakaba abategetsi bakaba abacamanza bagakora imirimo ikomeye
iyo yasohotse nyuma
kibazo kiriho
yasohotse nyuma y'inyandiko yabo bavuga ko ari abagaragu b'ibwami Jean Baptiste Muringoma igihe kiraturenganye rwose iki kiganiro ndabona tutakiva inyuma ahari ni ukuzongera tugashaka umwanya kubera ko kwiga amateka no kwiga bihoraho ndagira ngo ngushimire cyane rwose nibutsa yuko urumuza bikorwa w'ikigo cyitiriwe Setsendashonga Institute Setsendashonga.